watu wameshindwa. Na wanakuja kila mahali, sasa wameanzisha mfumo mwingine wa kufanya harambi kupitia nyuma, atanaita women empowerment.
Walisema watasaidia mtu wa chini, lakini leo hii as we speak wameanza kufanya mambo ya harambe. Hatukuchagua kufanya mambo ya harambe. We want policies, we want ideas, we want job creation.
Si hali anatumia kawazo vibaya, si Ruto anatumia vibaya, si wameshikana. Sasa mimi na kawazo tumetumua vibaya, tukishikana tupigane na hali kama